May I read a word out of Acts chapter 8, verse 18.
Sifunda incwadi yezenzo isahluko sika 8 sifunda kusukela evesini lika 18.
Now when Simon saw that the Spirit was given through the laying on of the apostles' hands, he offered them money, saying,
Kepha uSimoni ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya. Waletha imali kubo wathi,
Give me this power also, so that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit.
Ngipheni nami lawo mandla ukuze ilona lo engibeka izandla phezu kwakhe amukele umoya ongcwele.
But Peter said to him, May your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money.
Kepha uPetro wathi kuye, isiliva lakho malibhubhe kanye nawe, ngokuba uthi isipho sikaNkulunkulu singathengwa ngemali.
You have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God.
Awunasabelo nalifa kulelizwi ngokuba inhliziyo yakho ayilungile phambi kukaNkulunkulu.
Repent therefore of this wickedness of yours and pray to the Lord that if possible the intent of your heart may be forgiven you.
Ngakho ke phenduka kulobu bubi bakho unxuse enkosini ingabe ungathethelelwa yini isizindlo senhliziyo yakho.
Like to especially repeat verse 21. You have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God.
Siphinde ivesi leshumi amabili nanye. Awunasabelo nalifa kulelizwi ngokuba inhliziyo yakho ayilungile phambi kukaNkulunkulu.
We hear here of Simon the magician.
Sizwa lana Simon, abe umuntu wenza imlingo.
Simon heard the good news being preached.
Simoni wezwa kushunyayelwa indaba ezimnandi.
In this time where God was working mightily through his Spirit and manifesting with signs and wonders.
Kulesisikhathi la uNkulunkulu besebenza ngamandla ngomoya wakhe ezibonakalisa ngezibonakaliso eziningi.
And even Simon himself believed, this magician, he believed, and after being baptized, he continued with Philip.
Naye uSimoni lo muntu wemlingo naye wakholwa esebhaptiziwe wayiselandele ihamba kanye noPhilip.
And seeing the signs and wonders performed, he was amazed.
Ebona izimangaliso nezibonakaliso bezenzeka naye iqobo lwakhe wamangala.
But not long after that, God revealed through his servant that Simon, your intentions, your intents of your heart is not right before God.
Kodwa kuthathanga isikhathi eside emva kwalokho uNkulunkulu wamvezela uSimoni ngeyinceku zakhe ukuthi Simon, inhloso zakho, izizindlo zakho enhlizweni azizinhle, ayilungile phambi kwaNkulunkulu.
Peter said, You have neither part nor lot in this matter.
Uthu uPetru kuye, awunasabelo futhi awunalo nefa kule ndaba.
You see, the possibility exists that we are praising God for the signs and wonders that he is doing.
Uyaboneni ukuthi kungenzeka ukuthi simdumise simbabaze uNkulunkulu ngeyimangaliso zakhe azenzayo.
We can see God doing things unheard of.
Simbona uNkulunkulu wenza izimanga ezinzinto esingakaze sizwe ngazo.
And maybe they can be sweet to us.
Mhlawumbe kube izinto ezisithokozisayo ezimnandi masiyibona.
And we also believe that this is God working.
Nathi iqobo lethu sikholwe sibone ukuthi lokhu impela ukusebenza kukaNkulunkulu.
And even Simon was baptized.
USimon lona waze wabhaphathizwa.
And he continued with Philip. So we understand that he went with Philip, with the disciples, part of that throng that followed them.
Waze walandele eqhubeka ehambisana kanye noPhilip, ngamanye amazwi waqhubeka nabafundi eyingxenye yalabo bebelandela.
But the danger exists that our heart is not right before God.
Kodwa ikhona ingozi yokuthi kungenzeka ukuthi inhliziyo yethu ayilungile phambi kwakhe uNkulunkulu.
And that we can maybe acknowledge the Lord's working and we are rejoicing. We are amazed at God's doing.
Ambisize sikubone sikuthokozele nokusebenza kaNkulunkulu simangale ngalokho uNkulunkulu akwenzayo.
But thank God that when his Holy Spirit is at work, even hidden things are revealed.
Kodwa kabonga uNkulunkulu uthi uma umoya wakho ingcwele usebenza ngisho nezinto ezifihlekile zidaluleke obani.
Have you allowed God's Holy Spirit to convict you of the state of your own heart?
Usukamvumela yini umoya kaNkulunkulu oyingcwele ukubuqondise ukuvezele isimo senhliziyo yakho?
Or do you want to remain untouched?
Noma wena ufuna ukuthi uhlale nje wena ufuna ukuthintwa.
Then you will have no part and no lot in God's matter.
Makunjalo ke yosala umuntu ongenasabelo ongenalo nefa eintweni zikaNkulunkulu.
And here we learn and here we receive this lesson that God looks at the heart and evaluates us according to the state of our heart.
Lana siyafunda futhi siyabona ukuthi uNkulunkulu ubuka inhliziyo futhi usikala usivivinya ngokubheka isimo senhliziyo yethu.
German it says, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Your heart is not oprecht vor Gott nie.
Twa inhliziyo yakho ayilungile, ayikho esimene kuyisona phambi kwaNkulunkulu.
And we pray that God's Spirit will be at work mightily amongst us in his congregation, in his church, that he will reveal to me and to you the state of our heart.
Kumkhuleko wethu uthi uNkulunkulu asebenze ngumoya wakhe ingcwele phakathi kwebandla lakhe, phakathi kwabantu bakhe, ukuba asivezele mina nawe lokho kusenhlizweni zethu.
If we want the Lord Jesus to be amongst us,
masifuna ukuba uJesu abe phakathi kwethu.
If we want to experience his Holy Spirit at work amongst us,
uma ngabe sifuna ukuthi sizwele ukusebenza kamoya wakho ingcwele phakathi kwethu,
then he will show us what our heart is like.
Lapho ke uyokusivezela sikhombise ukuthi inhliziyo zethu zinjani.
Are you still gladdened? Do you still pray, Lord, oh, search my heart Know my heart, see if there is any wicked way in me.
Usathandaza yini ufuna unxusa uthi uNkulunkulu hlolisise inhliziyo yami ubheke ukuthi akukho yini okube enhlizweni yami.
Or do you fear lest God's Spirit shows you what your heart is like?
Noma uyasaba yini unovalo lokuthi umoya ingcwele uzokukhombisa ukuvezela isimo senhliziyo yakho.
We know the heart of man, the Bible says, is, who can know the heart? Desperately wicked.
Siyazi ukuthi inhliziyo yomuntu yimbi, lisho njalo iBhayibheli lithi inhliziyo yomuntu yimbi ayilungile, ubani ongayaziyo na?
And you can only, shall we dare say, be a sower of the seed if God's Spirit has cleansed that heart.
Ngivumele ngisho ukuthi ungakwazi kuphela ukuba umhlonyeli walembewu uma uNkulunkulu ngomoya wakho engcwele esebenzile enhlizweni yakho.
I was reminded of when Jesus walked amongst his churches in the time in which John still lived.
Ngiyakhunjuzwa leso sikhathi lapho uJesu ehamba phakathi kwamabandla ngesikhathi sika Johane.
And when he in Revelations, Jesus, the glorified Lord, who had said, I will send the Comforter, and he will lead you into all the truth, when he wrote a letter to the angels of the seven churches.
Kaleso sikhathi lapho uJesu inkosi yenkazimulo lo umoya ngcwele wathi ngiyakunthumelela umduduzi ngesikhathi lobe incwadi eyibhalela amabandla esikhombisa.
These angels of the churches, they were the ones that were in the right hand of the Lord.
Lezingelosi lezi zamabandla esikhombisa izone zasihleli esandleni sokudla sika Jesu.
And then he writes to the angel of the church in Ephesus, the angel of the church in Smyrna, the angel of the church in Pergamum.
Abhala athi kuyingelosi yebandla lase-Efesu, kuyingelosi yebandla lase-Smyrna.
These are shocking words to me.
Lawa mazwi athusayo kimina uma ngiwafunda.
They are in the right hand of Jesus.
Basesandleni sokudla sika Jesu.
Those who are shepherds of the flock, they are in the right hand of Jesus, who is sitting at the right hand of the Father.
Labo ababelusi bomhlambi basesandleni sokudla sika Jesu. UJesu lo ohleli ngasesandleni sokudla sika uNkulunkulu Baba.
Now just the next church, he says to the angel of the church of Thyatira, he says, I know your works, your love and faith and service and patient endurance, and that your latter works exceed the first.
Lobela ibandla lase Thyatira uthi ngiyazi umsebenzi yakho nothando nokukholwa nokukhonza nokubekezela kwakho nokuthi imsebenzi yakho yokugcina miningi kuneyakuqala.
But I have this against you, that you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess and is teaching and seducing my servants to practice sexual immorality and eat food sacrificed to idols.
Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uvumela owesifazane uJezebel ozisho ukuthi ungumprofethikazi afundise adukise izinceku zami ukuba zifebe zidlo kuhlatshelwa izithombe.
This is the verdict of Jesus. Who is the judge of the living and the dead?
Lesi isigwebo esehliswa uJesu lo ngumahluleli ohlulela abaphilayo nabafileyo.
To the angel in the church of the church in Laodicea write, I know your works. You are neither hot nor cold. Would that you were either cold or hot.
Kwingelosi yebandla laseLaodikeya uthi ngiyayazi umsebenzi wakho ukuthi kawubandi kawushisi sengathi ngabe uyabanda noma ushise.
So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth.
Ngakho ke njengalokhu isivivi ungashisi ungabandi ngiyakuhlanza uphume emlonyeni wami.
These are maybe the letters, the messages, the latest ones that Jesus sent to his churches.
Lezincwadi mhlambe kuyincwadi asande kuzikhipha uJesu ezikhiphela amabandla akhe.
And he says, remember, remember what you received and heard.
Uthi khumbula, khumbula lokho wakuzwayo nowakutholayo.
Do we remember what the Lord has taught us, what we have heard?
Siyakhumbula yini lokho uJesu asifundisa khona, lokho esakuzwayo.
Whom do you? Who? What part of yours? Or of whom are you part? Or who has got the part of your heart that Jesus sees?
Wena ungakuluphi uhlangothi? Ingakuphi inhliziyo yakho? Ubani ophethe inhliziyo yakho? Lokhu uJesu akubonayo.
Having maybe allowed Jezebel to rule your heart.
Kungenzeka yini ukuthi mhlawumbe usuvumele uJezebel ukuba kube uyena obusa inhliziyo yakho?
At school, what do you speak with your friends? Is Jezebel your conversation?
Esikoleni, ukhulumani nabangani bakho? Ingabe mhlawumbe uJezebel uyena oyingxenye inkulumo yenu?
Say, no, it's just our secret. We just do it, you know, now and then.
Uthi mhlawumbe imfihlo yethu into esiyenzayo futhi asiyenzi njalo, siyenza nje ngalezo yikhathi.
You allow the influence in your heart.
Uvumela ukungenwa yilowo moya enhlizweni yakho.
And you speak of that which is in your heart.
Besukhulume ngalokho okuphakathi enhlizweni yakho.
And that's why we can only thank God that he is busy through his Holy Spirit to refine us.
Ngakho simbonga uNkulunkulu ukuba ubhizi uyasebenza ngomoya wakho engcwele ukuba sicwengisise.
And he wants your heart and he is testing your heart and he will give a verdict of your heart.
Futhi ufuna inhliziyo yakho, uyayivivinya, uyayihlolisisa, ekugcineni uzokhipha ukwahlulela ukuthi injani inhliziyo yakho.
You said, no, I just gave my opinion. No, I just, this word actually just slipped out of my mouth. I didn't intend any harm.
Uthi wena hayi, bengibeka nje phela nami wami umbono, bengiveza nje, futhi empeleni leli gama leli livelela putshuka nje, bengingaqondile ukukhuluma ngaleyo ndlela.
Bible says the overrun of the heart appears through your mouth.
Ibhayibheli lithi lokho okuphuphumayo phakathi enhlizweni yakho yikhona okuphutshuka emlonyeni wakho.
Child, do you want to be disqualified that God's verdict of you is you have no part in this matter?
Mntwana, ngabe uzimisela ukuthi impela ulahlwe. UJesu akhiphi wahlulela ngawe ethi awunasabelo kule ndawo.
You can come to church.
Ngeze esontweni.
You can sit like a meek dove, pious.
Hlala ubuke kulungile njengejuba.
But out of the service, after the service, maybe your heart comes to light and maybe you show others who are filled with God's Spirit what your true state is.
Kodwa mhlawu mawusuphumile enkonzweni emva kwenkonzo, lokho kuyiqiniso ngenhliziyo yakho kuyavela kuze kuvele obala.
Remember how God worked in your life. Maybe you have experienced His Spirit refining you a year ago, 10 years ago, 20 years ago.
Kumbula ukuthi uNkulunkulu wasebenza kanjani enhlizweni yakho. Mhlawumbe wake wasebenza umoya wakho engcwele ekucwengisisa. Mhlawumbe sekuyisikhathi esingangonyaka esidlule.
And you were aware of the fact God only wants pure gold in my life.
And
maybe he's reminding you, remember from where you have fallen. Yes, we are commended. Yes, we patiently endure. Yes, we have not grown tired. Yes, we also confess God's working is amazing. Yes, we want to be part of God's work. Yes, I also want to preach. Yes, you are maybe busy preaching. But what does Jesus see in your heart? Can you still hear him, his convicting voice? He says in chapter 3, verse 19, those whom I love, I reprove and discipline. You see what God's Spirit is like in our lives. He disciplines us. In Hebrews, it even talks about chastising us.
Sahlukweni sesithathu kuvesi lika 19 uthi bonke ngibathandayo ngiyabasola ngibalaye. Uyabona yini ukuthi uNkulunkulu usiphatha kanjani? Kuma Hebrews uzathi ngiyabashaya.
And he says then, so be zealous. Be zealous and repent. If you want to be part of this matter, part of God's working, then hear these words.
Umuthando ukuthi ube nesabelo, ube ingcenye kulomsebenzi, ube ingcenye ekusebenzeni kaNkulunkulu, ngakho ke lalela.
Are you zealous for your own heart's condition? Are you zealous about your children's heart's condition? Or are you powerless to be a parent to your children?
Nomuyahluleka yini ukuthi ube umzali ezinganeni zakho?
Be zealous and repent.
Shisekela uphenduke.
Why can't your children repent?
Ngani kuba ingane zakho zingaphenduki?
Why aren't their hearts broken?
Ngani kuba inhliziyo zabo zingaphuki?
Do they maybe see it in you as parent that your heart is now broken and they don't find a need that their heart should be broken?
Kungenzeka yini uthi babukela kuwena mzali ukuthi kwawena qobo lwakho yakho inhliziyo ayinakho ukushisekela ayinakho ukwaphuka ingakho nezabo kungenzeki kubona.
You are aware of things that my child has got no part in this. It doesn't want to have a part in this. Because its heart is evil, not right before God.
Kunezinto zaziyo ukuthi ngenxa yalokhu ingane yami ayiyona ingxenye yomsebenzi ayinaso isabelo kulomsebenzi ngenxa yento ezimbi enhlizweni yakhe.
You should be zealous.
Bekufanele ukuthi ube nokushisekela.
And if you come to the end of your road, then go to those who are zealous and who have the Spirit of God, that they can intercede with you, that they can stand with you, that your child will not remain untouched.
Uma kusubona ufinyelele esiphethweni, hamba kuye kulabo abanomoya kaNkulunkulu ukuba bathandaze kanye nawe ukuba inhliziyo yengane yakho ithinteke.
Thank God for Simon.
Siyambonga uNkulunkulu ngalo Simon.
What was his reaction when he heard these severe disciplining, chastising words spoken about his life, spoken when God's verdict through his servants was spoken of his own life?
Siyambonga uNkulunkulu ngoSimon indlela aphendula ngayo lapho kwehla lamazwi anzima abhlungu ayekhulunywa phezu kwempilo yakhe ingceku zikaNkulunkulu.
And he answered, pray for me to the Lord.
Uyaphendula uthi nginxuseleni enkosini.
That nothing of what you have said may come upon me.
Ukuze kungengehleli lutho kimi kwalokho enikushiloyo.
Jesus said, told the one church, if you do not repent, I will remove your lampstand.
UJesu watshela elinye lamabandla wathi uma ningaphenduki ngiyakususa isibani sami.
There were consequences.
That
if Jesus spoke and they didn't react, if they didn't repent of it, they would have to bear the consequences. Is your heart right before God? Let us pray.
Asthandaz.
Lord, search our hearts. See if there we be any wicked way in me.
Nkosi, hlolisisa inhliziyo zethu. Ubheke Nkosi ubone ukuthi kukhona yini okubi enhlizweni yami.
You want every heart to appear before you pure and refined as gold.
Thanda ukuba Nkosi leyo naleyo nhliziyo ivele phambi kwakho icwengisisekile njengegolide.
As we heard yesterday, you have us seeking a holy people.
Thuba sizwile Nkosi izolo ukuthi wena ufuna abantu abangcwelisiwe.
That have not conformed to the world.
Abantu abangaguqulwanga bafaniswa nezwe.
and all influences and standards of the world. And we pray for your church as well, that it will be purified. That your Holy Spirit will be at work mightily. That you will correct and discipline, that we will become out as fine gold. Work in us, Lord, that our hearts will love you. That there will be no idol to which we cling. That we will not be under any evil influence. So that we will be able to stand before you. Having been cleansed, washed, that our hearts can be whiter than snow, washed, cleansed in the blood of the Lamb. Filled with your Holy Spirit, who will lead us into all the truth. If possible, Lord, do that work in our hearts. We ask this trusting in your name alone. Amen.
Amen.